Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Ame, Fulfulde Talatari, Jogum Lur Utijena, Yam de Soki Dorajo, Isabel, Nyafinke, Jutinonor, or Kabaruji, the humor wakalo. Se grabon competitive de kanko docteur Boubou Cissé joni woni balde temedere ko woni hore de gouvernement o wattu juna kilaji jamar nan fecci sanne yalla hono golleji makko din wori dum feewina dum feway o ngaram famtade dum e journal ngal fedde woni de wattu juna be kali wido hono gube den wori le kerul hakkun leedi malikani e leedi burkina faso wattu juna sandu mabbe humnindo haybude no golleji alkaida din wori be kolitidi be an gonde uttinde ton cuudi lekkolo Baccalauréat examen ngaji di puddi leleedi ndi fu e mangal mudun wattu jono wala futti dalaji mata le nokkule be min noddi leleedi ndi secret di wonno senda kabaruji di min jogini on do betande ni bismillah modon e hedade joy lewru out hollitindi wiide kanko dum wonno docteur Boubou Cissé horejo gouvernement o wadi balde temedere kanko woni horejo gouvernement o ilo o joddina le noga didi lewru avril jabbi non du le joy lewru meh ndemo joddini dum fedde ndemo hande gollidinde de wattu jono golleji makko di peewina hakkilaji jamarnde fecciki ko nayri bangal politiki be kollitiide wattu jono sa ƴewi wo golleji ko hebi yaade hen yeso ka fa hande ko domta ko dum fu dum heba kanu sa halidi malindi wori kanyele wud leedi malindi no wori fa hande yimbe wobbe du kollitiide ko nayri bangal lamu lobbo du golleji kewdan kani woylite do hen fa kebe famtaade ngare kede Ousmane Diko
baade gondude lamade beltima eleko premier ministre hebi le nyalaade mum temdere de dun do wonde be kolliti yodaari ko weltar kaw seyo mum wade e wi seyku nyaami bacceli gonde e walde rpm wonko sefiker den dum
comité utatano tafo yo wartingol jam e dere e deural hakkune balé politique en kanye bibbe leydi ndi yalla talkuru jogalal lobbo lamu ana wawi signede dum latike sababu jo inde gouvernement o yo arando balé kiddube lamu kanye gondube e lamu gollida le gouvernement o wana wide dum fur idum focci gonga kay kuleji kewdi yirwi ka bangal ndenagu idum tidi wana golle nyaloma goto non ndeno mbawa wide dum fur idum gassi
herde blam nan jetti jabbal premier ministre o le ndatugol jogalati dala godo kale wuddi leedi men ben wande be kuylama jaati ko gouvernement halali do politikaku bangal dabare ndema ele ko wodi e nyunyede fanda sodugol kaaki kabordi du bulam barom gondo e senedi faso yir wata on ko sefiker den dum
yoso o holiti dabare hejo golle makko mi dem bawi holitinde weli men do golleji makko le sariya yo wajibi o wada dum ndeno min nin siti ko waday dum no lati fur an dem wide o lati ke sababu nyifude basiji e dewrintinde bibbe leedi ndi mi den jogi sugula bangal dabare politika ku demal hana dun horejo mangal pade hala ko buddi bangal kabaru sodugol kaaki kabordde an hani horejo gouvernement o martina jaba o do majjo
Boubou Cissé ardi do gouvernement ile nogay didi lewru avril ardini kaldal politika ku farde mun jojjinde gouvernement se heedi hirdube lamu non yogabe koliti omo e do lawol bol won yogabe ka kolitimbe fa hande kolaaki
ko nayri bangal konjoto wonbe leleedi meden di andambe kabaru politiki be kolitiwi sa jeewi neddo na wawi wiide wattu jono yakka weran hani hebede do hen ko heewi jamar der du berde mu de weltiki len ka dum e tawede fu yogoy ko domtira ko fa handen dum hebay hunchinede hore hono sa halidi malindi worri kane le wuddi leedi ndi worri wattu jono be do andambe kabaru politiki be bihi dati kan yeltinede do hen jamar de hokke do na killaji lobbi botuji goddi kasen ngade jeewi yalla hono gede gonde leleedi ndi fukkani famrude fa jam e deedere warta le no ko kedama kon ko noddete do fusine kulbalo yo gote andado kabaru politique le leedi meedi ndi ko sifi do heddo faccitango Mamadou Samaseku
le bilan complet
ko wata takere tafun yo dajere hewtande bangal politique ko don kabaru dum gol yimbe le yoga pelle hirbe lambe ndenno en baw jati dum do yo moyere wonande pelle lamu so bangal kabaru denagu dum gol kanko premier ministre o na fa jati so min den yimbe le hebe na metta non e kabaru kanko premier ministre kido o ka so en yewi dum hejo di golloji kanko president o halfini premier ministre o rufu bangal tokul jejere der sahal e wudde leedi di nemina wudde kanko premier ministre o wana sanne kabar mudu sab telaji kewdi bili e kabaru basi o buri fof bangal tarkuru ndu gube kaptoje cijini yama yewtagol ndu gasaraji hasindina don dun telaji na ngudi batte wayde mun cangol hore kaldal akune belendi fof
secret fa kebor kabaru ji kon leedi mali fu kanya kabaru ji studio tamani ngabeddo whatsapp binde studio tamani fodi o do numero chapande jeddi jeddi mere go o chapande joy e jetti mere go o fedde oni de be jaltini tongan mabbe here kasen be koliti wiide wattu jono gube gonde leyi hakkunde leedi mali kanya e leedi burkina faso de do gube utti ko buri ciudi ekol temede jagon le de do nokkule fedde mabbe humnide kabaru haybudno golleji alkaida ngori le le fongol fo e mangal mudum kanya do kibido kabaru ji le ko warta ko dubbe biide do gube en ba yaltini do hen ati goddi kasen nan
e wi tongan de torraji beedi ma le le de sahel de batte kewal golleji bamgol habatobe le gubal etat islamique na alkaida kanyum eno keri di jabborta tayti dala wala fawarde du e rafi bawde de do leede wombe gubal social islam e o musulman jscm don paba tongal alislam ak alislamen oditi jangini de temede jeego e chapande joyi le lefongol dengal wondi e haybude fawaylita ngonaki yimbe e le anya gubangal de janginirde ana le sahal leedi fawarde e kerol me hakunde e kerol heedi burkina faso le wuddu mali non tongande de holliti masiba hakkunde jangeldi yo gube terroriste de darata faabade satingol dina andini du ba ak musa yafinta juppondiral hakkunde gube jeedin koje de fa herto lefol nokodo mbayi daranade e inde gubal pabatongal alislamaku e alislamen
be quality examen ngadi no dirtedi bakdi hitan 2019 dum fuddi leedi mali ndi fo e mangal mudun nokkule de foli tawed laamu kobbe kanye utti envelope fuji di sa bammi segu fa jottida tumbutu yoro so yoro kanye an songo wala futti dalaji ko mata ton fa kebe famtade fande kedden Ousmane Dikko
segu yo ujinaji jawe e temdere chapantata e ngo imoto ujinaji do e chapan jetto jeno be sukabe rewbe li imorde sappo e jeego li academy sandu yo ujinaji didi e temere jene e jeno yo imoto ujinere e temdere e ngo obe kafu yo rewbe ngadata bak hikka e an wattu du yuwaru le region moti o yo noga e ngo otan imoto sappo e jeddon jiya jettombe yo rewbe non yoro sodu yo temene e chapan jeddo e taton imoto temere e chapan jeegom be yo rewbe le imorde yoro so kany e kuri academy kuri ko re ujinere e temete tata e noga e jeno imoto temene nayo e chapan jeno e tatombe yo rewbe le nokkuje imorde jeegom de klasiji chapan jeegom de didi hikka temdere e noga e jeyon imoto chapan jeegom e nayo be yo warambe hore mu e wadde bak heedi an songo le lycée mamadou isa mayga yo minisma darani denag mudun buram de region gawo temdere e jetton imoto chapan nay e tatombe yo rewbe chapan taton e gombe yo warambe hore mu de dartudu le nokkuje tati imorde de klasiji tati imorde bak 2019 menaka yonoku didi jappato teman jeego chapade jeddo e ngo wado bakko ko wada e duubi jabbidi ko imago gol an hayba faasanne sodda se minisma kanye be malbe anandari e dame noku imorde de fu jaggina amadu faasanne sewana ardido nokure imorde de fay goto wawa nadde tumbutu le lycée maman alassane haydara e auditi enveloppe arando o yobe ujinaaji dido e temene nayo chapade jeego e jeyon imato le classiji chapade jeena e tati der nokkuje imorde jeddi
bamako do dun non wordi dido golleje puddi wala futti dalaji ko mata do hen ka hakkilaji suka ndarto ban pecci do hen so won hollitimbe wiide ko be dokka ko yaafi wobbe du kolliti wiide wottu joni o dun yaafanay du hen fefa kebben famtar kedden ko bamako ko be cifi do hen do faccita Ousmane Dikko
le sujet est abordé
comme landa ko tida san hediga amga ka yo do totingol beengu e wayde mawnikinaare min kon dontunom ko lataaki wadi ko milum ana hawra comme ndakka ko ka tida la kam fe men biitige de kewde e do majjum fa le ko hokka ko men gadino de kewde tidaali fe mi do jondorino min kam hebi tida laaji kewde yettaaje ana godani lamdo yalti e do ko andum hay bobbe men be ana billi min fa sanne nden la ada wawi jangudu so wana telephone wala fuko wadan takam min
son masan men fa rien
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sikiram de jelo ne le kere dujito en pudira nokko no dirtedo kuli ko robe kolitiwi de kabaru yigaaji leledi me indi konnani le o leedi malindi dum ko hebali region kuli ko robe bihiido buri milliarduji temed uru won milliarduji temed dide chapade jena e gole hitane 2016 wotto jono dido kabaru ji ben dokki dum wakkati ne gonno e wadde ton botu mabbe kumino de kabaru sal yaaji no yigaaji wori leledi me den di ko yaata yimbe le chapande jagom kanye gonno le o do botu seuru be ngardan faado tumbutu do wattu jone be gonde aytaade dum woni yoga e daade mayoji mabbe gondi nokko no dirte kabara holitaande ko ni faana mudum jamaare wonde wonde wadde tonde be bifa be non be kan sakiraade fati ndiyam wada ton kasaraaji le nokko le mabbe de seuru be ngardan faado kuccala do be billa yo battiki cogu dabaaji dum ngabbi ton sanne jawdiri mbalu be bisa tamay ko waato uynaaji dum woni jetti fa jotteda uyna chapat ne sefa tawa tamdo ton daade jawdiri mbalu jamaare wonde de yu ko lati sababu mudu yetti Allahji kebaade ne sa halidi me indi wobbe do kolli TV do yoga e dabay di fun jaltinte tagal leedi di secrab do 4 betande do kabaruji me den min joti on sanne hedaade hejjo jame wattu jono min kertiniki do woni yibbe hedi be min fa gombe le laamu uru be duude